hatimsafi.com.
Penda kawa jizi uyo ni mimi. Eti mtu kapagawa kisa mapenzi ni mimi. Mala kila nachokitaka, oh yeah, nachopenda. Kila nachokitaka, yani kama ameniroga, kama amenipa madawa. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama ameniroga, kama amenipa madawa. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama nakinita baby, naitika baby. Akinita sweetie, naitika sweetie. Akinita my darling, naitika love of my life. Akinita oh baby, naitika ah baby.
Mtoto mchaka mufine, kama matatu amebeba. Na mapenzi meshika kawine, ama kajaba na vela. Nare, kwa mapenzi mini kilema. Nare, siwezi shawa kama jasema.
Now for your information, I want to chwado my person. Ni good sense son, I na call teach you a lesson.
Nare, kwa mapenzi mini kilema. Nare, siwezi shawa kama jasema.
Ukisikia mtu kapenda, kawachizi uyo ni mimi. Eti mtu amefuliza kisa mapenzi ni mimi. Abebo, abebo, I want to keep you for life. Nyalego, nyoremo, I want to be with you for life.
Kapenda kawa jizi uyo ni mimi. Eti mtu kapagawa kisa mapenzi ni mimi.
Mala kila nachokitaka, oh yeah, nachopenda. Kila nachokitaka,
yani kama ameniroga, kama amenipa madawa. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama ameniroga, kama amenipa madawa. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa.